Blog Talk Radio.
Oh, wait.
Radio itahuka ijwi ry'Abanyarwanda ivugira I Bruxelles mu Bubiligi. Banyarwanda, Banyarwanda kazi aho muri hose ku isi tubanje kubasuza, turabasuza, tubifuriza amahoro n'imigisha ituruka ku Mana. Banyarwanda bari muri Amerika, abari mu Budage, abari ku mugabane w'u Burayi, cyane cyane mwe abari mu Rwanda, turongera kubihanganisha cyane cyane ko twanamenye yuko mwagushije imvura yishe abantu benshi. Nimwihangane mukomere iyo n'imvura nayo yiyongereye ku bibazo bya politike bitaboroheye, ariko nimwe abanyarwanda mufite urufunguzo rwo kugira ngo mugire amahoro, nimwe abanyarwanda muri mu Rwanda mufite urufunguzo rwo kugira ngo mwirukane iyo ngoma mbi, iyo ngoma y'igitugu itangiye kubica urubozo. Kuri twebwe turavuga tuti iyo ngoma iza kuba yabitayeho igacukura imisingi itwara amazi igakora za ruhurura neza, niyo mvura yavuye muri ibyo binogo yagombaga gucamo ikica abaturage ntibagombye kuba bapfuye. Banyarwanda rero twongeye kubararika kuri uyu munsi mu kiganiro Radio Itahuka ivugira I Bruxelles mu Bubiligi igiye gukorana n'ishyaka FDU, aho mugiye kuganirirwa na Bukeye Yozefu ushinzwe ubukangurambaga mu ishyaka FDU inkingi. Mutwumvirize muri benshi rero, iki kiganiro ni cyiza kandi kirabafasha kugira ngo mwumve bimwe mu bitekerezo bya FDI kimwe n'ibyo FDU ibateganyiriza kuzabakorera igihe yaba yageze ku butegetsi. Kuri uyu munota rero muri kumwe na Bukeye Yozefu ugiye gutangira kubaganirira. Bwana Bukeye Yozefu, abanyarwanda benshi barakuzi, basanzwe bakumenyere, barakumva cyane cyane ko umaze gukora ibiganiro byinshi kuri Radio Itahuka. Uyu munsi rero nagira ngo wongere wibwire abanyarwanda, ubabwire n'ibyo wenda kubaganirira kuri uyu munsi muri iki kiganiro twabateguriye. Bwana Yozefu, ijambo ni ryawe.
Nagira ngo mbere yo kubabwira icyo nabateguriye uyu munsi, nanjye mbanze nifatanye nabo banyarwanda bagize ingorane kubera iyo mvura. Ibyo byago twifatanyije namwe nubwo tutabegereye bwose. Uyu munsi nashaka kubararikira kugira ngo dushobore kuganira ku kibazo kiduhangayikije mu ishyaka, no kugira ngo dufungure amaso two gukomeza kumira bunguri ibintu ubutegetsi bwa FPR butugezaho, tubifata nk'aho ari ukuri gusa kandi harimo ibintu bya propaganda. Ubona mbese abanyarwanda basa n'ababaye nk'abahebera urwaje, bakemera kumira bunguri disikuru ubutegetsi bubahoza mu matwi. Nagira ngo rero tuganire turebe ukuntu twasesengura muri ayo madisikuru, turebe ukuri, turebe ibinyoma, turebe amacenga, turebe uburiganya burimo. Nicyo kiganiro nabateguriye uyu munsi.
Bwana Bukeye Yozefu, uratubwira uti ibintu byose FPR ivuga ira mwe kujya tumira bunguri nkaho ari ukuri, ese ibyo ubutetsi bwa FPR bukunze kutubwira cyangwa bubwira amahanga, mwebwe muri FPR muri FDU mubona nta kuri kurimo? Gerageza ubisesengure ubibwire neza abanyarwanda, kugira ngo kuko hari amadiskuru menshi ari kuvuga ko igihugu giteye imbere, ari kuvuga iterambere, ikoranabuhanga, croissance économique, havuga ibintu byinshi, gira icyo bivugaho ubibwira abanyarwanda bakumva.
Mu ishyaka FDI ntabwo dukunda kuvuga ibintu mu cyuka. Icyo gihe ntabwo twaba dutaniye n'ubutegetsi bwa FPR dushaka buhinduka. Tuvuga ibintu dushobora kubonera ibimenyetso. Ntidushaka gukora opposition yo gushyushya imitwe y'abanyarwanda. Abanyarwanda banyuze mu bibazo byinshi bihagije. Abanyarwanda bakeneye kumenya ukuri. Niyo mpamvu twebwe mu ishyaka rya FDI tuvuga tuti imvugo y'ikinyoma igomba guhagarara. Bivuga ko niba ubutegetsi buriho bwa FPR bwasimbuzwa ubundi bufite imyumvire n'imikorere imwe, twebwe twaburwanye. Niko tumeze muri FDI.
Bwana Bukeye, uravuga uti hari ibintu by'ibinyoma ariko urumva ntabwo urimo urabivuga. Nk'ibyo mutemera muri FDI kugeza ubu leta yabivuga ni ibihe?
Ni byinshi. Ikintu cya mbere ubutegetsi bwa FPR bugenda bubwira abanyarwanda ndetse bubwira n'amahanga ngo nuko ari bwo ubutegetsi bwonyine bushoboye kubungabunga umutekano w'abanyarwanda. Ibi rero ntabwo tubyemera. Kubera iki? Icya mbere, tubona ko ibingibi ari bivuga ishaje biratangaje kubona igihugu nk'u Rwanda kitwa ngo kijya kubungabunga amahoro mu bihugu by'amahanga nka za Sudani nka za Haiti ndetse n'ahandi muri Afurika y'Iburengerazuba kidashobora kubungabunga umutekano mu gihugu hagati niba koko dufite ingabo dufite igipolisi gishobora kujya muri ibyo bihugu kuki tudashobora kubungabunga umutekano mu gihugu biravuga rero ko atari ubushobozi bubuze kwahubwo ari ubushake bubuze ese niba nta kibazo cy'umutekano kiri mu Rwanda nk'uko ubutegetsi bubitubwira nk'amarondo ari ubungubu bagamije iki niba nta kibazo cy'umutekano kiri mu Rwanda ubutegetsi busobanura bute ko bushyira ingabo bugashyira imitwe ya gipolisi ku mirenge aho ku mirenge izo ngabo iyo mitwe ya gipolisi ihakora iki ese abantu birirwa bakubitwa inkoni mu gipolisi babazwa iki niba hari umutekano ese ubu koko ubutegetsi buriho mushobora kwihandagaza mukabwira imiryango yabanya kwigendera rwishyereka kagwa rugambage ko mu Rwanda hari umutekano kuvuga ngo ubutegetsi bwa FPR bwo bonyine bushoboye kubungabunga umutekano w'abanyarwanda tubona twebwe muri FDI aramariganya
bwana buke Yosefu hari ikintu urimo kuvuga cy'umutekano ariko hari natwe ibintu twumva byinshi bikatuyobera hari ikinyamakuru bita igihe.com kimagirutse gutangaza ko abanyeshuri badatanga amafaranga 1000 y'irondo bagomba kujyanwa ku irondo nabo bagakora irondo ariko nubwo ayo marondo abaho irondo twumvise ngo hari nabandi bishwe ngo kuba bakoraga imyuga y'uburaya ese nkawe w'umunyapolitike nkawe wo mu ishyaka FD inkingi ubibona ute ubona ko ibintu byabituruka hehe
ikibazo cya mbere cyatewe nihagarikwa ry'inguzanyo leta yageneraga abanyeshuri leta irabizi neza ko abanyeshuri bari mu mashuri makuru nta bushobozi bafite iyo bahagarikiye inguzanyo ariyo yari batunze ukabuzi neza ku myanya ya interina aho ngaho kuri ayo mashuri makuru idahagije ubona ko abantu batungwa n'iki byaragaragaye ko hari abanyeshuri bagiye bava mu mashuri kubera kwicwa n'inzara byaragaragaye ko hari abanyeshuri ndetse bagize aho bakiyahura leta yibibona kuko kibazo cyagejejwe kuri ministre ushinzwe iby'amashuri makuru leta yabikoze hiki ese abo banyeshuri bajya mu buraya kuko byaranditswe ndetse habayeho n'amashusho ateye agahinda bajya mu buraya kubera kubukunda cyangwa bajya mu buraya kubera kubura ukundi babigenza ibyo byose ni ibibazo bireba leta leta ibereyeho abaturage leta ntago ibereyeho abayobozi igihe leta itita kuri ibyo bibazo icyo gihe ni ngombwa ko abaturage bavuga bati hari ibintu tutishimiye niko muri FDI tubibona
bwana Yosefu uravuga uti intore inkera gutabara hari nabitwa baruko defense ngo akenshi bashinzwe kubungabunga umutekano niko leta ivuga cyangwa se bashinzwe gutera umutekano muke uko tujya tubona n'abantu bakubiswe bahohotewe n'abo bantu kandi aribo bagombye gucunga umutekano wabo banyarwanda baba barinze mwebwe mu ishyaka FDU mubibona mute uyu munsi mwabugira iyihe nama abanyarwanda bahura n'ibyo bibazo
icyo koko ni ikibazo kiduteye impungenge iyo mitwe yifata nk'iya gisirikari mu gihugu kivuga ngo kirimo uburenganzira bw'ikirema muntu biteye impungenge ushobora kubwira yenda abanyamahanga ukababishya ukababwira ibyo ushaka ariko ntabwo ushobora kubibwira abanyarwanda bahohoterwa buri munsi n'iyo mitwe ndetse n'abanyamahanga bamwe batangiye kubibona hari ibihugu bimwe harimo n'ibihugu by'inshuti z'u Rwanda nk'Ubwongereza byavuze biti iyo mitwe y'intore ntituyishaka ku butaka bwacu hari ahandi byabaye muri za Canada ariko naho bafunguye amaso bamenya neza icyo iyo mitwe igamije ese leta isobanura ko iyo mitwe ishinzwe iki mu kubungabunga umutekano w'abanyarwanda? Izi banyarwanda banyarwandakazi, mwebwe koko mubona iyo mitwe ibafasha kubungabunga umutekano wanyu cyangwa ni uhungabanya? Ibyo ni ibintu bigaragaza ubutegetsi bw'igitugu. Ahantu hatari ubutegetsi bw'igitugu, iyo mitwe ntihaba.
Bwana Yozefu, ukivuga iby'umutekano, Leta y'u Rwanda ikunze kuvuga iti twebwe kuva FPR yafata igihugu ntabwo u Rwanda rurigera rugira umutekano nk'uwo rufite uyu munsi. Ntabwo u Rwanda rurigera rugira ingabo na polisi birangwa n'ikinyabupfura. Ati bati n'ikimenye imenyiro niratwitabaza kugira ngo tujye kubungabunga amahoro hirya no hino. Mwebwe muri FDI uyu munsi niko mubibona, kuko mubona ko izo ngabo zifite discipline itabaho ku buryo ariyo mpamvu ni izitabaza mu gihe mu Rwanda hagipfa abantu hagahohoterwa abandi.
Ikintu cya mbere naheraho ni uko iyo mu gihugu hari umutekano ntabwo abaturage bahunga icyo gihugu. Ubutegetsi bwa FPR bumaze imyaka hafi 18. Muri iyo myaka 18 nta na rimwe abanyarwanda batahunze igihugu. Ubutegetsi busobanura ko abantu bahunga iki? Ese baba bahunga umutekano? Icyakora ikindi nakongeraho ni uko muri FDI ntabwo dukunda ibintu mu Gifaransa bita globalisation. Ntabwo umuntu n'umwe mu buyobozi bw'ishyaka ryacu wigeze avuga ko inzego zishinzwe umutekano zose zikora nabi. Ariko se tuvuge ko nta bantu barimo bakora ibintu bigayitse. Twagiye dutanga ingero nyinshi nk'umuco wa gipolisi w'ikiboko gukubita abaturage, cyane cyane mwibazwa nko muri za CID no kuri za station de police hirya no hino. Umuco ugomba kwamaganwa, ntabwo abantu babereyeho gukubitwa. Tubisubiremo, ntabwo abaturage babereyeho gukubitwa, ntabwo ari amatungo. Ntabwo amategeko agenga u Rwanda nubwo bwose afutamye yemerera polisi gukubita abantu b'inzirakarengane. Niyo byaba muri interogatwari, interogatwari igira amategeko akurikizwa. Ntaho mu mategeko agenga u Rwanda wasanga ko abantu bari mu kasho, bari muri za gereza, baragizwe inkoni, ntabwo ari amatungo. Nta mategeko yemerera polisi kwiza mu gukinguza ijoro cyangwa ikarari kurariri aho ku manywa bakuzi. Kwamagana ibyo bintu rero ntabwo ari ukwibasira cyangwa gusema igipolisi nk'uko bamwe babikeka, ahubwo ni ukukiburira, kuko ibikorwa nk'ibyo bishobora kuzababazwa. Nk'uko umwe mu basenateri b'Abanyamerika aherutse kubivugira i Buruseli kandi akaba yemeza ko yanabibwiye Perezida Kagame, niba koko inzego z'umutekano zo mu Rwanda zifite disipurine ihagije nk'uko babivuga, ni ukuvuga ko zidashobora gukorwa ibikorwa nk'ibyo bigayitse zitabitumye, ninde zuba yazitumye? Aho bajya guhohotera abaturage ninde uzituma niba zifite disipurine ihagije? Ikindi umuntu yakwibaza impamvu hari imitwe ya gisirikare n'iya gipolisi ubona ku mirenge ahantu hatari ku mupaka. Tuzi neza ko imitwe ya gisirikare ishinzwe kurinda imipaka, ntabwo ishinzwe kuba mu giturage aho hirirwa itoteza abaturage, aho hirirwa iburabuza abaturage amahwemo ngo banditse ibintu ibi n'ibi n'ibi kuri interineti. Ubu tuzi neza ko hari abantu Gisagara muri karere ka Butare ubu ngo bamerewe nabi ngo kubera ko baba baranditse kuri interineti ku mutwe wa gisirikare uhari wifata nabi. None se niba umutwe wa gisirikare wifata nabi bacicike? Ariko se ubundi uwo mutwe wa gisirikare ufite uburenganzira bwo gutumiza abantu ngo bajye kubahata ibibazo? Ubwo burenganzira wabuhawe nande?
Bwana Yozefu, uravuga ku bibazo by'umutekano. Uyu munsi baravuga bati umutekano mu Rwanda ni wose, nibyo uvuga ngo abantu barakubitwa ntibabyemera, ariko nimba ubivuga hari nk'ingero waba uzi z'abantu baba bahohoterwa?
Icya mbere nahera ku bantu bacu, rega ntabwo nakwirirwa njya kure, ngira ngo mu rubanza rw'umukuru w'ishyaka ryacu Victoire Ingabire Umuhoza hari umuntu wahoze muri FDLR waje gutanga ubuhamya atanga ubuhamya ko abandi bagenzi be muri FDLR byo bari mu kuvuga ari ibintu babapakiye ko nta kuri kurimo ngira ngo aho yasubiye kami abafungiye baragiye birara mu cyumba cye baramukubita barasaka bakora n'ibindi ndetse araza bivuga mu rukiko icyo bakoze urukiko kugira ngo rukore iperereza rumenye uko byagenze nuko uhamya bwe bwahagaritswe umuntu yakubiswe bigaragara ikindi ngira ngo uribuka nko mu mwaka w'ibihumbi bibiri n'icumi igihe hari imyigaragambyo i Kigali abantu bose bafashwe barakubiswe bavuwe na muganga wa gipolisi yabonye ibikomere bafite ndetse bamwe bajyanywe no mu bitaro abantu bose bakubiswe n'ubupolisi izo baba barumvise umuntu wigeze ahanwa kubera abo bantu bakubiswe bakubiswe se bazira iki ni irihe tegeko ryemerera abapolisi gukanda abantu kugeza aho bagomba kujya kwa muganga
Bwana Yosefu uravuga uti ibyo byose turabinenga ariko hari n'ibindi FPR ivuga ikavuga iti kuva u Rwanda rwabaho rwayoborwa FPR yoboye neza kuko yazanye iterambere izana ubukungu mu mibereho myiza y'abanyarwanda ese mwebwe muri FDU mwamubibona yuko ari ukuri koko abanyarwanda bafite iterambere mu bukungu no kwihaza mu biribwa
ibyo nabyo twebwe mu ishyaka dusanga ari ukushaka guhuma abanyarwanda naguha urugero rumwe rugaragara urugero rw'abarimu mbere y'ubutegetsi bwa FPR abarimu b'amashuri abanza mu giturage wasangaga aribo bantu bifite mbese mu gifaransa nabageranya na classe moyenne wasanga aribo bantu bafite amazu meza mu giturage bafite agafaranga bafite akakenda kameze neza ndetse nabo bagurizaga amafaranga bamwe mu bacuruzi bo kuri za centre zo mu giturage ubu ngubu ku butegetsi bwa FPR ivuga ko yazanye amajyambere wambwira umwarimu n'umwe ushobora kwiyubakira inzu akoresheje umushahara we ibintu ubu ngubu nubwo ubutegetsi butabivuga bigeze aho abarimu bamwe barimo kureka akazi kabo kubera ko umushahara utakibatunze udashobora kubatunga udashobora gutunga urugo rwabo ubwo se umwarimu udashobora gutungwa n'umushahara we wumva ko akazi azagakora ati wumva ko azagenda akigisha abana ati ikindi iryo terambere bavuga abantu bajya mu biryogo batuye mu biryogo batuye za Gakinjiro mu mujyi wa Kigali wambwira ikintu cyahindutse na kimwe kuvaho FPR ifatiye ubutegetsi iryo terambere ritagera mu biryogo ritagera mu Gakinjiro ritagera i Nyamirambo ritagera mu Kiyovu bita Kiyovu cy'abakene iryo terambere n'iterambere iki ikindi ntabwo gusenyera abaturage wirukana mu mijyi utabagenewe uburyo bwo kubona aho bajya ari iterambere iryo terambere se ridasangiwe rimaze iki ko ari nyirarurishwa igihe cyose iterambere ritazagera mu cyaro aho abanyarwanda urabizi neza ko 90% by'abanyarwanda batuye mu giturage igihe cyose iryo terambere ritazaba ryagera aho ngaho ntabwo abanyarwanda bazagera bumva ko hari ikintu cyahindutse abanyarwanda bakeneye kubona iryo terambere mu ngo zabo mu mashuri mu mavuriro ku mbehe zabo naho iryo terambere ry'amagambo ntabwo ari ryo bashaka ikindi nakubwira abantu bazubereye mu bintu by'ubukungu barabizi ubu ngubu igipimo nyacyo cy'iterambere ntabwo ari ikigereranyo abategetsi bo mu Rwanda bahora batubwira cyitwa ngo taux de croissance économique mu gifaransa ni ikigereranyo bita indice de développement humain ni ukuvuga rero ko ubukungu niba uvuga ngo bwiyongeyeho nk'10% umuturage yicwa n'inzara birazwi neza ko hari abaturage bicwa n'inzara za Kibungo mu Bugesera za Gikongoro n'ahandi abantu barwaye amavunja uziko amavunja yari yacitse ibyo bintu kuvuga ngo hari iterambere no guhuma abantu amaso ikindi abanyarwanda bagomba kumenya ni uruhare rw'amahanga muri iryo terambere ubutegetsi bwa FPR buvuga iterambere nyaryo n'iterambere rishingiye ku mbaraga z'abaturage b'igihugu, ntabwo ari iterambere rishingiwe ku nkunga y'amahanga. Nk'ubu se aho amahanga afatiye ibihano kubera ishotora ry'ubutegetsi bwa FPR muri Congo, urabona aho ibibazo bigeze. Ubu se ariya magorofa bavuga yo mu mujyi wa Kigali abujije ko leta yakase imari, ingengo y'imari ho miliyoni 99 z'amadolari. Icyo cyose kizagira ingaruka zingana zite ku bantu fragile mu Gifaransa, abakozi bagendera ku mushahara, nk'ibigo bya leta byagiraga amasoko avuye hanaha, nk'ibigo byigenga byabonaga amasoko ya leta. Iryo terambere twebwe muri FDI ridashingiye ku mbaraga z'abaturage tubona ari ukubeshya abantu. Ikindi nacyo ariko si wavuga ngo mu Rwanda bateye imbere, iyo ugereranyije iyo ufashe icyo kigero nakubwiye cyitwa Indice de Développement Humain, u Rwanda ruri ku mwanya w'166 ku bihugu 187 bigize loni. Uwo mwanya koko urashimishije. Ko mbere y'uko ubutegetsi bwa FPR buza, twari imbere y'ibihugu byose bidukikije nka Congo, nk'u Burundi, nk'u Rwanda, nako nka Tanzania n'ibindi. Ubu ngubu muri icyo kigereranyo usanga ibihugu nka Tanzania byari inyuma yacu, Uganda byari inyuma yacu, byahaga mu Rwanda, ubu ngubu biri imbere yacu. Iryo terambere riri hehe? Twe ntabwo muri FDI ari uko tubibona.
Bwana buke tukivuga kuri ibyo by'iterambere n'ubukungu, leta y'u Rwanda ikunze kuvuga yuko yahaye abaturage ubuhinzi bwiza, aho igenda ifite gahunda ngo yo guhuza ubutaka. Gahunda yo guhuza ubutaka uko bayidusobanurira ngo abantu bakorera hamwe bakagusha mu makoperative. Hari indi gahunda bavuga ko nayo itigezeho mu Rwanda, ikaba ari mitiweli. Mwebwe muri FDU mubona yuko izo gahunda kugeza ubu zidateza abanyarwanda imbere cyangwa se zirabasubiza inyuma?
Ibyo bintu bya za koperative ngira ngo hari ibibazo bibiri umuntu yakwibaza. Icyambere za koperative mbese ni z'abandi? Icya kabiri abaturage ibyo bintu barabisabye? Kuko ntabwo ushobora kugenda ngo uture ibintu ku baturage utabanje kubasobanurira akamaro kabyo ngo ubwo ngo abaturage bazabyitabira. Izo za koperative zariho mu miceri, mu Mutara, muri za Bugarama, mu Byayi, ariko zabaga ari za koperative zishyiriweho n'abaturage, zicungwa n'abaturage. Ubu ngubu za koperative ziriho, izicungwa n'abaturage ni zingahe? Izishyiriweho n'abaturage ni zingahe? Abaturage bazi inyungu z'izo za koperative? Ubu ngubu umuturage wo mu Ruhengeri wo ku Gisenyi uhinga ibirayi bye, bakamubwira kubigurisha muri koperative ku giciro gishyizweho na koperative, wambwira ngo iyo koperative hari icyo yamugejejeho? Ikibazo ntabwo ari igitekerezo cya koperative, ikibazo ni ukureba abantu bafitemo inyungu muri izo za koperative. Ikindi, gutegeka umuntu kujya kugurisha ibintu muri koperative, niba umuntu ashobora kubijyana ku isoko, niba umuntu ashobora kubijyana ahandi, niba umuntu ashobora no kubijyana muri Uganda cyangwa muri Congo, kuki ushobora kumubuza kubijyana ahashaka? Kuki umutegeka kubijyana muri koperative? Ese umunsi iyo koperative izamuhenda akabona ahantu bashobora kubimugurira bamuha igiciro cyiza kurushaho, kuki ugomba kumubuza? Aho ngaho niho hari ikibazo. Ikindi kijyanye n'ibyo bintu bya koperative ni ugutegeka abantu guhinga ibintu badashaka. Ufate nk'umuturage w'igikongoro w'icyangugu utamenyereye kurya ibigori, umutegetse guhinga ibigori, nta soko umwijeje. Ese ibyo bigori nabyeza ntibibone isoko, azabigira ate? Azabirya atabimenyeye? Mu Rwanda urabizi neza ko n'abantu baba bamenyeye ikintu bita autosuffisance alimentaire. Ni ukuvuga ko wagomba guhinga ibintu byose, ugahinga imboga, ugahinga ibitoki, ugahinga ibijumba, ugahinga ibishyimbo, ibintu byaba bikomeye, ukajya mu murima ugashaka ibintu bigutunga. Ibyo si byo kuvuga ngo urahinga igihingwa kimwe, uzaba warahinze ibigori gusa, bizagenda bite? Niba warahinze ibigori gusa, uzagenda umwana narira umuhimpungure uzagenda umubyeyi naba avite uruhinja yabuze amashereka umuhimpungure ibyo bintu nabyo tubona ari ibintu bitizwe bihagije ni kimwe na birya bya mituweli mituweli kibazo ntabwo ari mituweli mituweli kibazo n'ukundi ikora kubera iki ubungu abantu bazatanga imisanzu muri mituweli nukubera ko batabona kamaro kayo igihe umuntu ajya kwivuza ntabone umuntu umuvura akavuka mu impapuro nta miti akajya kwigurira imiti aribaza ati si amafaranga natanze muri mituweli amaze iki niba njye kwa muganga bakanyohereza kujya kwigurira imiti muri farumasi birutwa nuko ntajya muri mituweli nkazajya kwivuza ntirihira nkajya no kwigurira imiti ikindi ni ikintu cy'igituku ubu ngubu umuntu utatanze mituweli za local defense zigenda ku misozi umuntu utatanze mituweli arakubitwa ikiboko arafungwa ngo ntiyatanze mituweli ibintu bye biragurishwa ku ngufu ngo ntiyatanze mituweli ibyo bintu bikurikiza aya mategeko aho ngaho niho hari ikibazo kudasobanurira abaturage ngo bumve ko icyo ukora ari bugikorera bashobore kubikora nta gitugu niko tubibona muri fundi
tukiri ku kibazo cy'ubukungu kugira ngo tuze kuganira no ku bindi bikurikiraho nakubazaho akabazo kamwe kuko leta y'u Rwanda iravuga iti abanyarwanda bashyize hamwe kugira ngo berekane ko mu bukungu bahagaze neza igihe inkunga z'amahanga zari zivanyweho bishyiriraho bashyirirwaho ikigega cyiswe agaciro ako gaciro abanyarwanda batanzemo akayabo k'amafaranga ese mwe muri FDU mubona ko ako gaciro kari gakenewe cyangwa se mukurikije uko mubibona abantu batanze ayo mafaranga ajya mu gaciro kubera ko bumvaga bagomba kubikora cyangwa bashyizweho igitugu kugira ngo batange ayo mafaranga
icyo nacyo ni ikindi kintu kirimo uburiganya icyambere twebwe muri FDU ntabwo twemeza ko abanyarwanda ari bo bashyizeho icyo kigega cyitwa gaciro icyo kigega cyashyizweho n'ubutegetsi bwa FPR mugishyiraho kubera iki mugishyiraho kubera ko amahanga nyine yaramaze kubafatira ibihano kubera amakosa y'ubwo butegetsi ese iyo tudashotora Kongo biba byarabaye ngombwa ko amahanga ahagarika imfashanyo birazwi neza ko kuva ubutegetsi bwa FPR bwageraho igihugu cy'u Rwanda cyabonaga imfashanyo zitubutse kubera ibyago twagize ariko no kubera ko twifataga neza byose byavuye mu gushotora Kongo iyo tutayishotora ntabwo ibyo bintu byari kubaho kuvuga rero ngo ushyireho ikigega ngo abanyarwanda ngo babyumvikanyeho ngo twerekane ko ngo twishoboye ahubwo hari abantu mu mahanga babifashe nko kwishongora batese niba mwishoboye kuki ubundi mutabikoze ikindi ukamara kubivuga ukanyura inyuma ukohereza intumwa mu mahanga bakajya kwinginga ibihugu ngo nyabona turashize mwongere mu ugarure za mfashanyo muribuka ko hari igihe byigeze kuba u Rwanda rufata icyemezo cyo guhagarika imfashanyo umuryango ushinzwe ibiribwa ku isi witwa PAM watangaga u Rwanda ruravuga ngo ntabwo rukeneye ngo mujyane izo mfashanyo zanyu ntizikeneye imyaka ibiri ikurikiyeho abaturage batangiye kwicwa n'inzara barongera bajya kwinyinga cya kigega ngo nyabuna ikindi kibazo twebwe muri FDU dufite ese icyo kigega cy'agaciro gicungwa gite ubu ngubu hari uzi ukuntu gicungwa hagiyemo amafaranga angana ate yakoreshejwe iki ari abitswe ku ihe konti ese ajya mu mari ya leta ese abikwa ahandi icyo nacyo ni urujijo ese niba ari abantu bagomba gutanga amafaranga ku bushake bwabo nk'ubu ngubu abarimu kubagaragaje kuba bafite umushahara mutoya windi tudakiza kuba badafite uburyo bwo gutanga ayo mafaranga nk'ubu kuki barimo kubategeka gutanga ayo mafaranga nk'abanyeshuri bo muri za kaminuza barirayarika ko n'ubundi ntacyo bari bafite barimo kubaka iyo mfashanyo yo muri icyo kigega ngo bayivane kuri twe tubona ari igituku niba abantu bagomba kwitanga bagafasha leta ni ngombwa ariko ntibikorwe mu mucyo uko rero bakoze kiriya kigega cy'agaciro twe tubona bidahwitse
Bwana Yosefu nagira ngo dukomeze tuganirira abanyarwanda kuri uyu munsi kuri radio Itahuka. Leta y'u Rwanda ikunze kuvuga iti uburezi bwateye imbere ku buryo bushimishije, abana begerejwe amashuri. Mu Rwanda kera habaga universite ebyiri, hari universite zirenga icumi. Abanyarwanda benshi bakoresha ibikoresho by'ikoranabuhanga arizo bise za mudasobwa. Bwana bukeye icyo kintu ukibona ute, mubibona gute muri FDU, wagira icyo ubitubwira?
Icyo ni ikindi kintu kigaragaza nyine ko buriya butegetsi bushaka guhuma abantu amaso. Uravuze uti nk'ubu ngubu hari university 10, ariko sinzi niba barigeze bareba icyo nakwita mu Gifaransa la qualité y'amasomo na za n'impamyabushobozi abanyeshuri barangije izo za université basohokana. Ndibuka ko hari igihe Perezida Kagame ubwe ari Butare yigeze kuvuga ati abantu ko bambwira ko mutazi gusoma no kwandika kandi muri muri université. Ndibuka ko bamwe mu barimu bamushubije basa n'abavuga bati muri université ntabwo dushinzwe kwigisha abantu gusoma no kwandika, ibyo bintu babyiga mu mashuri abanza no mu mashuri yisumbuye. Niba bagera muri université batazi gusoma no kwandika ntabwo ari akazi kacu. Ibyo bintu bigaragara ku banyeshuri b'abanyarwanda bajya kwiga mu mahanga, aho usanga nubwo bavuga ngo u Rwanda ubu ngubu ngo ruvuga indimi ebyiri, Igifaransa n'Icyongereza, aho usanga nta Cyongereza bazi nta Gifaransa bazi bari hagati. Wabaza utese biti akavuga ati n'abarimu batwigisha nuko. Ese umwarimu wize amashuri mu Gifaransa ukamubwira gutanga amasomo mu Cyongereza ubona ko we yabikora ate? Twebwe muri FDU dusanga uburezi mu Rwanda bufite ibibazo, mbese umuntu yavuga yenda ko ari nka bitatu cyangwa bine. Icya mbere ni ibikoresho. Amashuri haba abanza, ayisumbuye cyangwa amakuru nta bikoresho bihagije bafite. Ku mwarimu rero niba agomba kwirwanaho akishakira ibitabo, ashaka ibyo ashoboye, ashaka ibihuye n'ubushobozi bwe, undi nawe agashaka uko abifite bagashaka ibyabo, ku buryo usanga abanyeshuri basohoka batakurikiye porogaramu imwe kubera ibikoresho babahaye. Icyo ni ikibazo kizwi neza minisitiri yakize. Ikibazo cya kabiri ni icyerekezo cyo nakwita mu Gifaransa motivation, agahimbaza mushyi. Mbese abarimu kubera agahimbaza mushyi gato kintica ntikizi, nta motivation bafite yo kwigisha abantu. Arigisha ariko avuga ati ndangize vuba ndebe ko najya guhinga akantu kazantunga. Ngira ngo nigeze kukubwira ko hari n'abavuye mu bwarimu kubera ko ntabwo habonaga ko gishobora kubatunga. Icyo ni ikibazo gikomeye iyo umuntu adafite motivation akaza ariko kose ntajya ashobora kugeraho. Ikibazo cya gatatu ni mwaye z'abanyeshuri. Umunyeshuri se ashobora kwiga ate nta atariye? Umunyeshuri ashobora kwiga ate niba hataha nta matara hari? Niba atazi ko ashobora kuzariha amafaranga ya ruwaye? Umunyeshuri ashobora kwiga ati niba arangiza amashuri agataha kugira ngo ajye gukora ashobore kuzariha minerivari? Ese leta ijya guhagarika imfashanyo yatangaga? Ibyo bintu byose yarabitekereje? Icyo ngicyo kuri twebwe muri FDI mbona ari ikibazo gikomeye cyane leta ititaho bihagije. Ikindi ni ikintu kimeze nko kubuza amahwemo abanyeshuri. Abanyeshuri kuva na kera birazwi ko ari abantu bakunda kuvuga ibitagenda neza abanyeshuri ntibabiceceka. N'urubyiruko ntabwo leta igomba kubabuza kuvuga. Ubu rero usanga kuri za campus hari abanyeshuri buzuye ba maneko, buzuye bose wagira ngo buri muntu yabaye maneko wa mugenzi we. Ukupfuye bajyana kuri polisi bakubita bahati ibibazo ku buryo hari n'abavamo bamwe ndetse bagahunga. Igihe utaretse abanyeshuri ko ari mu Rwanda rw'ejo ku bidagaduro bavugisha ukuri ntiruzatinyuka.
Bwana Joseph Bukeye, leta ya FPR ishyira imbere ko yemewe n'amahanga ndetse ikaba yarabashije no kubona umwanya mu kanama k'umuryango w'abibumbye Karoni, nyuma yuko inashinzwa n'amahanga ko yashyigikiye inyeshyamba za M23 bikaza kuvamo no gufatirwa ibihano bitari bikeya nko kwa imfashanyo. Ese mwebwe muri FDI mubona gute u Rwanda rwaba rwarabashije kugera no muri uwo mwanya wa Runi nyuma yo kuhungabanya umutekano w'igihugu duturanye twabanaga neza kera?
Ikintu cya mbere ngira ngo ntabwo wakwishimira ngo ko wemerwa n'amahanga, ugomba kwemerwa mbere na mbere n'abaturage. Abaturage nibo baraguhaye ubutegetsi wese ko mu Rwanda atari ko byagenze. Niba ukesha ubutegetsi nibo bagomba kukwemera. Ntabwo ugomba kwirata ngo wemerwa n'amahanga, ugomba kwemerwa n'abo baturage ubereho. Ikindi kuvuga ngo u Rwanda ngo ruri muri ako kanama ku muryango w'abibumbye gashinzwe umutekano, kuri twebwe ntacyo bivuze. Kubera ko Libya, muzi neza Libya Kadhafi yigeze kujya mu kanama k'uwo muryango gashinzwe kurengera uburenganzira bw'ikiremwamuntu. Izi uburenganzira bw'ikiremwamuntu muri Libya mu bihugu byari byifashe byaburije se amahanga ngo uhirika Kadhafi, ntabwo muzi uko byamugendekeye. Ikindi ngira ngo Abanyarwanda bagombye kwibuka ko muri 1994 muzi byatubayeho u Rwanda ku butegetsi bwa Habyarimana bwari muri ako kanama. Nyamara icyo gihe isura y'u Rwanda murayizi neza ko itari nziza. Kandidatire y'u Rwanda kujya muri ako kanama yatanzwe mbere y'uko ikibazo cyo gushotora Kongo kivuka. Ndibaza ko iyo kandidatire iza gutangwa raporo ebyiri cyangwa se eshatu zasohotse zishinje u Rwanda kuba rwarashotoye Kongo. Ndibaza ko ikibazo kiba kitarabaye uko. Ikindi yenda ubutegetsi bw'u Rwanda butavuga nuko mu matora yabaye muri Nations Unies nubwo u Rwanda ari rwo rwonyine rwari rwiyamamaje, hari ibihugu byinshi byanze gushyigikira kandidatire y'u Rwanda. Bivuga mbese ko ari nko gufata ikintu mu Gifaransa bita umupompiye. Abapompiye ni abantu bazimya umuriro, wowe ukagenda ukareba rutwitsi ruharwa ukamugira umupompiye. Ibyo ngibyo hari ibihugu byinshi byabivuze. U Rwanda kandidatire yarwo iyo mbese haba hari ikindi gihugu, mubona ko u Rwanda ruba rwarahise. Ikindi kintu cyerekana ko u Rwanda ibyo aribyo byose isura ryarwo ritameze neza, iyo urebye ahantu hose biga ikibazo cya Kongo, ikibazo cy'inyeshyamba bita iza M23, hose usanga bavuga u Rwanda. Icyo kintu ntabwo gishimishije. Ese Perezida Kagame ahantu hose agiye mu ngendo hanze y'igihugu yabona imyigaragambyo haba ibyo bintu yasura igihugu? Bamwe bati ni impunzi zijya muri iyo myigaragambyo, abanyamahanga se bajyamo? Abanyamahanga bajyamo kubera ko ari impunzi. Ese ibyo bintu biha isura nziza igihugu? Ikindi kintu nacyo leta y'u Rwanda igomba kudahisha abaturage ni uko hari ibirego byinshi mu mahanga birega ubwicanyi. Muri Espagne hari ikirego mu nkiko, mu Bufaransa haracyari ikirego, muri leta z'ubumwe hari ikirego. Ibyo bintu se bihesha isura nziza ubutegetsi? Rwose nongere nsubiremo, ntabwo ubutegetsi bwa FPR bugomba kwirata ko amahanga bwemera, kubera ko nta nubwo ari nabyo amahanga ntakibwemera. Abantu bagomba kwemera ubwo butegetsi n'abaturage, kuko aribo batanga ubutegetsi, nibo bazambura ubutegetsi FPR nibayirambirwa.
Ariko Bwana Bukeye, kuri icyo uvuze uvuga uti abaturage nibo bagombye kwemera FPR kuko nibo bakayihaye ubutegetsi, ariko FPR yo ivuga yuko abaturage bayemera bagakundana Perezida Kagame. Muri iyi minsi turanabibona aho agiye haba hari abantu benshi bamushagaye. Eske mwebwe muri FDU nkawe w'umunyapolitike uri mu rwego rwo hejuru ubona yuko ubwo butegetsi abaturage baba babukunda bagakunda na Perezida Kagame?
Birasekeje kumva ko ngo hagiye ngo abaturage bamushagara, ngira ngo wabaza abo baturage niba muri hatari bamwe bakubiswa ikiboko kugira ngo bashobore kuza bya gutangaza ibisubizo bashobora kuguha. Ndetse ziko n'abandi ngo bagomba kumubaza ibibazo ahari baba ari abantu bahiswemo mbere, ntabwo ushobora kugenda kumubaza ikibazo batabanze kuguhitamo. Ikindi kintu hisi ubwo butizi bwa Kagame niba koko yumva ko abaturage bamwemera, izo ngabo navuze, icyo gipolisi navuze, za roko defense navuze, iyo mitwe yindi y'intore n'inkera gutabara biri mu giturage bikora iki? Byavuyemo bigasubira mu birindiro bya bikajya mu bigo bakuriki? Izi niba abaturage bemera ubwo butegetsi, kuki ubwo butegetsi butabareka ngo bagire urubuga, bagire uruvugiro, bagire uruhare mu matora aba, niba bemera ubwo butegetsi? Niba se abaturage bemera ubwo butegetsi bwa FPR kugitabareka ngo bigire mu mitwe ya politiki bahisemo, bavuga ibyo bashaka, bandika ibyo bashaka, kukitareka itangazamakuru ngo ryidagadure, rishobore no kuba ryagira ibintu bitagenda rivuga? Kuko no kutavuga ibintu bitagenda neza ntabwo ari gushyigikira ubutegetsi, ni ukuba bidishye.
Leta ya FPR ikunze kuvuga yuko amashyaka menshi kimwe n'itangazamakuru bikurura amacakubiri mu Banyarwanda. Ese mwebwe mu ishyaka FDU inkingi mubibona gute? Mubona kuko icyo kintu cyo kuba bakumiriye amashyaka menshi, mwe muranabizi cyane kurenza abandi ko na Madamu Victoire Ingabire bagiye kwandikisha ishyaka ageze Kigali baramufunga, bamuhimbira ibyaha n'uyu munsi bakaba bakimufite muri gereza. Mwebwe mubona yuko amashyaka menshi cyangwa itangazamakuru ryigenga risesuye rikora akazi karyo uko byagombye byakura amacakubiri mu Banyarwanda?
Icyo kuri twebwe tubona ari ikinyoma cyambaye ubusa. Ndagira ngo mbaze nkwibutse ko mu byo FPR yashinja gutezi bwa Habyarimana yasimbuye ngo kwari ukudaha urubuga ruhagije abatavuga rumwe n'ubwo butegetsi. Sinumva rero ukuntu ibintu byahise bihinduka ubu ngubu FPR yeze ku butegetsi. Bimeze ubona FPR yifata nka byayo byo kuvuga ngo mukeba ntashobora kubyara umuhungu, ni njyewe gihe ushobora kubyara umuhungu nta wundi. Muri FDU twumva ko FPR itagomba kumva ko ari ifite ikintu nakwita mu Gifaransa monopole y'ukuri, ko ari ikunda igihugu kurusha abandi, ko ari ufite muti w'ibibazo byose byugarije u Rwanda. Niba ufite, niba ugaragaza. Kurwanya iby'amashyaka menshi mu gihe tugezemo mbona ari nko kurwana u Rwandansi. U Rwanda nicyo gihugu cyonyine mu karere dutuyemo kibangamiye amashyaka menshi. Abanyarwanda se kuko twaba ari twenyine tudafite ubushishozi buhagije bwo kujya mu mitwe ya politiki twihitiyemo? Nako hari igihe numvise Perezida Kagame avuga, ndumva ari mu kinyamakuru Jeune Afrique, avuga nk'uko Abanyafurika ngo baba badakeneye ibyo by'amashyaka ngo bakeneye icyo kurya. Ese Abanyafurika yarababajije? Azagenda abaza abaturage bo muri za Tunisia, za Misiri, za Libya n'ahandi, ababaze niba icyo bakeneye ari ukurya gusa? Twebwe muri FDU dusanga amashyaka atari cyo kibazo. Ikibazo ni abashaka kugundira ubutegetsi bitwaza ayo mashyaka. Naho iby'itangazamakuru nabyo bavuga ngo ntabwo rigomba kuvuga ibintu ngo bidatoneka abantu, ngo bitateranya abantu, ngo bitagira bite, tubona nabyo ari igituku. Muri demokarasi hagomba kuba umwanya wa kritike, ntabwo abanyarwanda bagomba kuba bya bindi byandiyo bwana cyangwa se bitaga bidishye. Bagomba kuvuga icyo batekereza ku mitekere y'igihugu, ku butegetsi, kuko ari bwo babutanga, kuko ari bwo bubereyeho. Ubutegetsi butemera amashyaka menshi cyangwa itangazamakuru, njye navuga ko ari ubutegetsi bw'igitugu. Ubwo butegetsi rero FDU izaburwanya kandi turi twenyine. Ubutegetsi ntabwo bugomba kuba karima k'umuntu umwe uwo ari we wese wica agakiza. Ubutegetsi nubwo abaturage babufitemo ijambo, bashobora kuvuga bati ibindi bigenda igihe ubabujije no gushimuta ubutegetsi bwawe.
Banyarwanda, Banyarwandakazi, mugumye mudukurikire kuri radio Itahuka. Muri iki kiganiro turi kugirana na Bukeye Yozefu, akaba ari ushinzwe ubukangurambaga mu ishyaka FDU Inkingi. Mugumye mudukurikirane kuri radio Itahuka, aho Yozefu aguma abaganirira ku bibazo byinshi binyuranye biri mu gihugu cyacu.
Nagarutse uyu munsi mu gihugu nyuma y'imyaka 36 ari amahano yarabaye
Yeah.
Bwana Bukeye Yozefu, iyo leta ivuga ko ifite amategeko igenderaho ihita ifata ayo mashyaka yose ikayaniga ikaniga n'itangazamakuru, mwebwe mubibona gute? Mubona gute icyo kintu leta yashyize imbere kibambiye demokarasi, mwe muri FDA mukibona gute?
Mbese ni nka bya bindi Perezida Kagame yavuze ko ngo hari urukuta rw'amategeko, ariko icyo kibazo cyawe nkigarutseho ndabona kirimo ingingo ebyiri. Hari amategeko ubwayo, hakaba n'ukuntu ayo mategeko yubahirizwa. Amategeko tubigarutseho ashyirwaho nande? Ashyirwaho n'ubutegetsi. Birazwi ko ubutegetsi bw'igihugu bushyiraho amategeko adashobora kubangamira. Tugarutse mu Rwanda, nko kubuza abantu kwerekana ko batishimye, kubuza abantu gukora imyigaragambyo kugira ngo bitagaragara ko hari abantu batishimye nyamara barahari. Reba nk'itegeko rigenga itangazamakuru, reba uko riteye. Amahanga menshi yararyamaganye, umuryango w'ibihugu by'i Burayi wararyamaganye cyane, ku buryo ndetse banasabye igihugu cy'Ubwongereza aricyo gitera inkunga u Rwanda mu itangazamakuru gukora uko gishoboye kikumvisha u Rwanda ko iryo tegeko rigomba guhinduka. Ubona neza ko iryo tegeko nta kindi rigamije uretse gucirikisha Abanyarwanda. Riri mu mategeko ntakubeshye FDA yamaganye kuva kera. Reba nk'itegeko rigenga imikorere y'amashyaka, biriya bintu bita forum. Ibyo bintu byo gushaka gushyira abantu muri icyo kintu bise forum ku itegeko, mbese nko kugira ngo bamenye ibikorwa babikoresha uko bashaka. Isi amashyaka ko ari nk'abakeba, we wabwira mukeba umwe ngo nacunge undi mukeba, ubwo uzi urumva yamuhura uvugiro? Ahubwo hari ikibazo. Ikibazo ubu ngubu leta ifitanye n'umuryango w'uburenganzira bw'ikiremwamuntu witwa Calado mu Rwanda, ntahandi gishingiye naho ngaho. Leta ishaka ko abantu bateka iyo miryango yose y'uburenganzira bw'ikiremwamuntu nka Calado baba abantu bacungwa n'ubutegetsi. Usanga mbese leta ishaka gucunga ibintu byose kugeza ku buzima gatozi bw'umuntu, ibyo bita vie privée. Ingingo ya kabiri iri mu kibazo cyawe ni ukuntu ayo mategeko akurikizwa. Kabone nabo yabagoranye, turabizi neza kwa mwabuga, ariko nibura niba yubahirize uko ameze. Isi koko nk'urugero ni iyi ngingo mu itegeko nshinga rigenga u Rwanda ryashyizweho na buriya butegetsi bwa FPR ribuza umunyarwanda kuvuga icyo atekereza, niriye. Izi ni ingingo ibuza abanyarwanda guhura bakaganira bakavuga icyo bashaka, bakavuga ibigenda neza, bakavuga ibitagenda neza. Kabone niyo baba banenga umwe mu mitwe ya politiki ntabwo urugero nk'ubu dufite abarwanashyaka bacu bo mu karere ka Rutsiro bafungiwe muhanga ngo barazira iki ngo barazira ngo kubahuye n'umunyamabanga w'agateganyo w'ishyaka FDD ibyo ngo ni icyaha kuba barahuye nawe bakaganira mu kabari barimo gusangira inzoga icyo cyaha gitegwa n'irihe tegeko niri ese guhura mu kabari mugasangira mukavuga igenda neza mukavuga itagenda neza hari itegeko ribihana kuri twe tubona ari aho ngaho ikibazo kiri gushyiraho amategeko uyashyiriho ubutegetsi buriho no kutayubahiriza kandi ari wowe wayishyiriyeho twebwe muri FDD niko tubibona
bwana bukeye aho urashaka kuvuga ko ari amategeko akenshi yubahirizwa n'abacamanza urashaka kuvuga ko amategeko ariho adakora n'ubucamanza bwaba budakora
ibyo bintu ngira ngo ntabwo ari igihe nyine ubivuze ariko urebye neza hari inama ya Roni ishinzwe kurengera uburenganzira bw'ikiremwa muntu habaye imiryango mpuzamahanga ishinzwe uburenganzira bw'ikiremwa muntu nka Human Rights Watch Amnesty International muzi neza ko kera ubutegetsi bwa FPR bwemeraga ndetse bamwe mu bantu baregwa ibintu bya jenoside ibimenyetso bikoreshwa ni byavuye muri iyo miryango aho bose bavuga ko ubucamanza mu Rwanda butagenda neza ndetse na bimwe mu bihugu bifasha u Rwanda birabivuga ko ubucamanza butagenda neza harimo ndetse n'ibihugu bimwe by'inshuti z'u Rwanda icyo ngibyo ntabwo ari ibanga ko ubucamanza butagenda neza ikintu kivuze mu Rwanda ni iki ikintu kivuze mu Rwanda nuko haba itandukaniro rihagije hagati y'ubucamanza n'ubutegetsi bita executive ubucamanza ntabwo bugomba kuvugirwamo kabone niyo bari perezida ubucamanza bugomba kugira ubwigenge buhagije mu bindi bihugu kirazira rwose ku mutegetsi uwo ari we wese agira ikintu avuga ku rubanza rutararangira none si nimwabonye ibyabaye ku rubanza rw'umukuru w'ishyaka ryacu madamu Victoire Ingabire ni kangahe perezida Kagame ubwe yamushinje ibyaha atakoze yamusabiye ibihano yizeza abantu ko azahanwa ibyo bintu ntahandi biba ntahandi ntahamwe biba ari ahandi byaba sikandare ku buryo urubanza rwahagarara abacamanza bamwe barabizi ariko se bagire bate kubwo butegetsi aribwo bashyiraho ese ubu hari uwahakana ko bari abacamanza bo mu Rwanda bari mu ishyaka riri ku butegetsi rya FPR hari bamwe bagiye bava muri za DMI ukababona kuri pariki wajya kubona ukabona babaye abaperezida b'inkiko ibyo bintu ntahandi biba nta burenganzira nta bwigenge uwo muntu aba afite ni n'impungenge ikomeye ibihugu bifasha u Rwanda bifite kubwo burenganzira budahari bikaba binatuma igihe u Rwanda rusabye ko abantu rukekaho ibyaha bari mu mahanga bituma ibyo bihugu bidashobora kubatanga kubera ko bavuga ko nibagera mu Rwanda nta burenganzira bazagira mu kwiregura mu kuzana abantu batanga ubuhamya ikindi kintu cyerekana ko nta butabera mu Rwanda buhari nacyo umuntu yavuga ni ikintu bita mu Gifaransa la arbitrerie ni ukudakurikiza amategeko la arbitrerie ni uguhimba amategeko natanga ingero ese nk'ubu koko urabizi abanyarwanda bakubitwa bagafungwa bazira ubusa ese bazabona indishyi z'akababaro abantu bakubitwa ngo ntibatanze za mituweli ni irihe tegeko ribiteganya abantu ibintu byabo bitezwe cyamunara ku ngufu ngo ntibatanze mituweli hari itegeko ribiteganya ese ubutegetsi bwa FPR koko bwigeze bwibaza impamvu izo za mituweli zidatangwa icyo ni igitugu kuri twebwe niba umuntu adashaka kujya muri mituweli biramureba iyo mituweli ntazayitabaza igihe azaba yarwaye ariko ntabwo ugomba kumukubita ntabwo ugomba kumufunga ese gutanga umusanzu muri cya kigega twavuze haruguru cyitwa agaciro hari itegeko ryabigizeho ese utatanze umusanzu muri icyo kigega agomba kwirukanwa mu kazi umwarimu uzaba atabonye amafaranga umunyeshuri agomba gukurikirana ngo ntabwo yabonye amafaranga yo gutanga muri icyo kigega ibyo nta arbitre hari ikindi kintu muri FDA tumaze iminsi dukoraho amatangazo kiduhangayikishije ikintu cy'umuco umeze nk'aba wundi bakera wo gucira abantu ishyanga umuntu bati uratera umutekano mukeya hano ku musozi turaguciye igurisha ibintu byavuva byarabaye mu Mutara ndetse byabaye mu Mutara yenda bavuga uti hari kuri ubutegetsi ubutegetsi nibwo bimenye ariko se ko byabaye vuba mu mujyi wa Kigali umuntu akirukanwa ngo mu kabari ke hakorerwa amanama amanama asavugwa mu iki hari icyaha cyakorewe muri ayo manama ese uwo muntu umwirukana uvuga ngo ateze umutekano mukeya muri ako karere uramwirukana mujyana hehe ese aho azajya ho ntabwo ari mu Rwanda ibyo bintu byo gucira abantu ishyanga ni umuco mubi ubutegetsi bugomba guhagarika ibyo nibyo twita arbitraire ntaho bihuriye n'igihugu kigendera ku mategeko niyo mpamvu mu mahame yacu tuvuga tuti igihe cyose u Rwanda hazaba nta burenganzira ikintu mu Gifaransa bita un état de droit ibibazo by'u Rwanda bizarangira ibyo ni ubutegetsi bugomba kubitekereza aho kugira ngo rero bya bindi bavuga bataho kugira ngo wice gitera iki kibimutera igitera abantu ibibazo mu Rwanda n'ibyo bibazo byose ubutegetsi nibuhaguruke bubihagurukire aho kugira ngo bwice gitera
bwana bukeye turimo turajya mu mpera z'iki kiganiro twagiranye hariyo ibintu uvuze ariko wenda abenshi batabashije kumva neza nanjye ubwanjye nakubaza nti ese iyo uwo muco wo guca abantu ku misozi kugeza ubu habaho u Rwanda rumwe ntibaho u Rwanda inshuro ebyiri iyo baciye umuntu bamwohereza he uyu munsi umuntu bamwurikanye mu Mutara yajya he handi atavukiye yajya hehe icyo kintu ntabwo abanyarwanda ngira ngo benshi bari bukunze kuri radio itahuka baza kubasha kukisobanurira nagira ngo uze kongera ukivugeho kimwe nuko nagusaba ngo ese aba bantu bashinzwe kubahiriza ubucamanza no kubushyira mu bikorwa wabagira iyihe nama uyu munsi kuri radio itahuka kuko nimba bashinzwe kubahiriza ubucamanza ntibabwubahirize ngo bakore neza kera bishobora kuzaba ikibazo kizabagaruka kikabajyaho kuko nibo bari bashinzwe kubikora no kubyubahiriza dore ko banabirahirira
ikibazo cyawe kirimo ibibazo bibiri ni cya mbere uragira uti ese abo bantu bacira ishyanga bajya hehe kera kuko iyo bacaga abantu bajyaga ishyanga ariko ishyanga ntabwo bakibaho hari nk'abantu bategetse kugurisha amasambu yabo mu Mutara ngo kubera ko bateze umutekano mukeya ngo bagende abo bantu baraburabujwe ku buryo ngo bagombye guhunga igihugu amakuru dufite bakaba barasubiye muri Tanzania ndetse bamwe ngo ntibanageze no muri Tanzania ibyo bintu bigomba guhagarara ni ibintu bidashobora kwihanganirwa abo bandi bagiye birukana mu mijyi ya Kigali umuntu wari wifitiye akabari ke ariko kari kamutunze afite abakiriya ke be bamenyeranye umwirukanye mu mujyi wa Kigali arajya kubundabunda azatungwa n'iki mbese ni nko kuvuga uti genda wicwe n'inzara nicyo bivuga ngo kubera iki ngo kubera ko hari abantu muri ako kabari mu biganiro byabo bashobora yenda kuba bavuze bati hari ibintu bitagenda neza muri FPR Use peri cyangwa ku bintu byose bigenda neza. None se niba hari umuntu ubivuze. Uvuze ku inka ya nyirurugo yapfuye. Niwe yayishe. Ikindi uragaruka kuri icyo kibazo cy'abacamanza. Biroroshye. Naguha urugero ari umuntu w'umusubstitut. FPR yifata ubutegetsi ahantu yenda ntavuga kugira ngo batamukurikirana. Bigeze kumuzanira abantu ngo bafunge. Arabaza ati aba bantu muzanye bakoze iki? Bamwira ikintu bawufungiye. Aravuga ati nge rero abantu simbafunga. Abasirikare batese kuki utabafunga. Byari binagishyushye ku buryo icyo gihe abantu batinyaga abasirikare. Aravuga ati ntago mureba abantu muri mukuryoza ibyo bakoze ku butegetsi bwa Habyarimana. Ati sinshaka nanjye kubizambaho. Umunsi mwavuyeho. Ibi bintu bashobora kuzabindyoza. Kuko nafunze abantu bazirusa. Ati ntabyo nkora. Icyakurikiyeho muracyumva ni uko uwo mwanya wamuvanyeho. Hagati aho ngaho yanitabye Imana. Ariko yitabye Imana afite conscience imeze neza. Avuga ati nta kintu kibi nakoze. Namwe mwabacamanza mwe. Ibyo bintu mukora mutekereza ko ubwo butegetsi bwa FPR buzaramba nk'isi. Ese igihe bwavuyeho mushobora kujya mu ndorerwamo imbere y'Abanyarwanda mukavuga muti bintu nakoze nta kintu na kimwe mbona cyari kibogamye. Inama nabagira rero nk'abacamanza nimubahiriza amategeko niba bugamye mu bivuge ariko mwijyaho ubutegetsi bushaka kubaganisha kuko burimo kubujyana mu makosa. Igihugu kitagira ubucamanza ni igihugu kidafite icyo bita mu Gifaransa avenir. Nimwibohuze muvuge ukuri niba ari ngombwa kukuzira mukuzire. Hari abandi bakuzize. Abantu bakiri mu Gifaransa umugani bataho kugira ngo ube uri imbwa uhagaze wakwemera ugakora ibishoboka byose ariko ntupfuri imbwa kuko ntupfuri imbwa uzajya mu kuzimu ugitekereza ko ntacyo wamariye. Iyo nama nabagira.
Bwana Bukeye Yozefu turagushimiye cyane. Namwe Banyarwanda Banyarwandakazi mwari mudukurikiye kuri radio Itahuka turabashimiye ikiganiro twari twabateguriye mwagezwagaho na Bukeye Yozefu umukangurambaga mu ishyaka FD Inkingi kirangiriye ahangaha. Nanjye nkaba nongeye kubashimira uwagiteguranye na Bukeye Yozefu nkaba nitwa Rudasingwa Regisi nanjye nkabashimiye n'abagikurikiye wese. Nkaba nongeye kwifuriza Abanyarwanda mwese aho muri kugira ubugabo bwo kwibohora. Murakoze tuzongera ubutaha.